yaba doo doo. Yeah, mazi. Where's the
leader? Rewind and come back selector. Dogo mdogo usiweke pressure. Kabika kikam tukalesa. Paka mangware si tunakesha. Rewind and come back selector. Dogo mdogo usiweke pressure. Kabika kikam tukalesa. Paka mangware si tunakesha.
Mama loco. Napenda wakitisha gama lock. Napenda wakicheza gama lock. International lock.
Hini fresh kama Range Rover. Nakuja na gabido hini take over. Na loko kwa soko ni game over. Inafanya o mabinti wana bingo over.
Wana wa Kenya, Tanganyika na Buganda. Ziki ni obi kwa chatisi tunapanda. Paka bande za Burundi na Rwanda. Asate maete jili yenyu na panda. Miniba full back again. Again, again, all the way back in. If I in bitter, then I'm bitter than them. Push it up harder for a bitter system.
Rewind and come back selector. Dogo mdogo usiweke pressure. Kabika kikam tukalesa. Paka mangware si tunakesha.
Gama loco. Loco. Napenda wakitisha gama loco. Napenda wakicheza gama loco. International loco.
Kaboom, brr, kami mekushika sema brr, brr. Puliza firimbi zaidi ya tune, tune. Maswali za darasa too much in a school. Brr, brr, kami mekushika sema brr, brr. Puliza firimbi zaidi ya tune, tune. Maswali za darasa too much in a school. Rewind and come back selector. Dogo mdogo usiweke pressure. Kabika kikam tukalesa. Paka mangware si tunakesha.
Gama loco. Loco. Napenda wakitisha gama loco. Napenda wakicheza gama loco. International loco.
We rise up when we lift up another. Pamoja tutapanda hizi ladder. Tushikane kwa pamoja my brother. Tucheze hizi loco kabla zija kuisha ladha. Bring it again, bring it back kama TBT. Gimoro laga mokta ya eno kibiri. Kushoto kulia kuna nini bana Mr. T. Hey, majibu muzipate VCT. Na wasemu litoka gidurai. Sumu ko CBD za mtani I'm die. Kuna new vibe makatel wamewai. Kisumu moyale ND mbaka na. Rewind and come back selector. Dogo mdogo usiweke pressure. Kabika kikam tukalesa. Paka mangware si tunakesha.
Gama loco. Loco. Napenda wakitisha gama loco. Napenda wakicheza gama loco. International loco.
Hey them no let them no let them know. Ini loco mami. Hey them no let them no let them know. We keep it loco mami.
Nita washika ka police like this. Brown with the turkey me na biga kami. Na wapa loco na wapa kazi. When them dance ka watoto wa shanu samani.
Nazikishika tupatane kwa majo. Tucheze rumba na maloko kama zo. Tucheze tena juzi gine zinabo. Loco gang, are you ready no?
Rewind and come back selector. Dogo mdogo usiweke pressure. Kabika kikam tukalesa. Paka mangware si tunakesha.
Gama loco. Loco. Napenda wakitisha gama loco. Napenda wakicheza gama loco. International loco.